wa ba bitsele keke wena tswelema ba petu ma keke wena ka bangana dilo di tshentse modimo o moholo ya papase ba bitsele keke wena tswelema ba petu ma keke wena ka bangana dilo di tshentse modimo o moholo ya papase ya papase.
Bugs and keys, fuck out of the ramo boy.
Keke when you cover my, you know the change is the modimo umuholo. We are for passing.